In a the month of November, Elona Pierre Kumuvemba, Maya Wandi Miriam Mulenga Mumba, Ewan de Telepachalo Lelo Nine Kemba, Bolo Limona Le Pange Picansa, Tokubutu Kila Bola Kuchivansa, Ama Kunde Yenu Yena Nchirabako, Omutima Kwati Wenu Nchamuna Po, Mama Ya Mwani Nsungi Leolo, Nkwate Nangu Nchikwete, Ili Chakwali No Kunjaluka, Eto Pulu Kila Shana, sini peza mtu mbonga mama. Wino wino bambi babanga waiting. Vale kitwa upana ni good living. Chidyo mukashana bamuleta panganda. Achinja kansi ninjoka. Elo madam anga kupa seti bossy. Chikondi cha ama ichili bedi bossy. Olova zanga bama nitaba wakaona napia. Sini peza mtu mbonga mama.
Nikali yo peza mtu oni konda mbonga mama.
Kila mamayo, seni peza mtu mbonga mama. Napitana, napitana, nasa kila. Chikondi chano chumalibuta kuivala. Nasungiwa kulivantu vosiana. Seni peza mtu mbonga mama. Bwana wanga junior terrace na mie. Waba tibululu vama promise. Wakangi wawanzanu vamu zambia police. Mamie wa mama ndi mweweka. Mama ya mwali nsungi leolo. Mkwate nangu nchikwete. Ili chakwali
blog.co.